Radio Tamani, kede kabaruji amen e fulfulde.
Alal bari no ga lewru mars jena yambe soki do sidio tamani mi den tawa le maison de la presse do bomo ko do bitino no do kabaruji di moro wi kala kanko noddirte do Mamadi Keita wonto ogdi jamde to tagal ko bonanday di ngati nokku noddirte do juralle laamu tinengo wotto jono pelle lutindirde laamu hoode be kali be kollitide laamu na hani weltinde ballal no haboji mudu di ngoti le wuddu le dinti de no bitte INTM de kanye sen jibe jidi kenyan le majjumbe tinni tal kurfa joto yon suka be kan bamirede le gollirde gonde le leedi malindi fedde no bitte de semande be kuliti wiide botuji mabbe modi kandi wadde hakkunde pelle tinni de kaddal e kawrangal botu kando mobudi bibbe leedi malindi fu be kuliti be ngarta tayede le odo botu sekrab don sembe kabaruji dimi jogini on do betande di bismillah modon e hedade le lutindirde laamode be bi wajib tan laamo joto yalla hono hani weltirde balal tiagal ko odo bonanda wadi nokku no dirte do juurali laamo tinengo be bi laamo hani hokkude fa hande mangal paden be bawde joto yalla no kaani gollirde golleji muuden le wuddu leedi ndi le odo communique be dokki don le beme ande de miccite de wiide dum wono no communique mo laamo sakiti wadde be bi yimbe la noka e tatom keddi le hen majjuno be fuddu jiitaama ngarti wattu joono fa kebem famtaade kebem Ousmane Diko
Les communiqués, hirdoube l'âme mali, koliti, yoniko l'âme mkobe malibé, tchalamouji de jude et hinna de haraji di nafata, sepeuta, eko wodiko. Ngadi nordang feude, e kanake leidindi, bamadabereji, jauni di, fa, reina malinkobe. Front pour la sauvegarde de la démocratie du Yelima, jonde, pipe leidi, ndehera ki fay goto, koyawe du, yalla de inara anawarta, fawarde e kawaral netaku. E wimape, no kabaru, ndena gwori e yardi tchagal le wudu leidi medendi, hande no wadi ko buru ujinere maydo le hitande 2018 de fawarde e jonte sappo arane hitande 2019 hedi gouvernement no ministre darani hore chonde leedi juurowike nyande altinere de to juurato birele soldat senoga etaton hedi be leka masiba professeur chemago sankare ami adi holitinde bawde bedete hebudu nabate le odo nokku e le ko kanake leedi holliti yalla soldat sen wondube wolde be ana pedro dole kenya soldat sen Mali Martinique kumpa le communiqué soldats hono majjinobe be fu jitaama ngaral nga sali dum ben ko winda ko holliti e tajoraldu soldats fay goto sutaka e le ka do masiba kollitaka yo kibido yad agali officier kido dogudu larme mali bamsa jara golli
be kolliti wi wattu jono on laamu o jaatun ko watta do hin imma daraji fa teddo no dido basiji ngori dum woni arme o non kanko Mohamed Sali Anadi fo holliti wiido o wi o do arme hani waylitinde balal no wodi nyaloma hande no mi cittade wiido o do bonando gubbe biido ko e mudde jaddin koobe gombe le wuddu leedi di kollitiide kanyen ngoni tiagal mudum wattu jono wi fa dido tida lay fu kebene jokol laamon han tabat beti di yaltino ko nayiri bangal denaagu kedemo ko mo sifi do hento e refi to do facci taw Ousmane Diko
eden kan na fadda do hono di golleji ila di gadaali nenno landagal mum wadaali handen landagal mudum wadaali no waddi se warbe hippade be yori nokkuji godde wona golleji dokkondire kaba yodum golle terroriste fa mbanna non yodum walde de wala none de terroriste be goddi malinko fu anakaani wadde dande wotere ana horsidu hono ko signe be kawral de elengal du sema kanye platform fundentina doleji mu en fa lato fedde wotere hono no be gorri le kawral ngal ni e hakila dum ana wayi latade hebande jogola habgol be do terroriste
contre carré c'est terroriste
se krab so ngabbi do bemala me ande ngalodo bayni tertul mi joju modo no noddimi do dido numero ji didi kallo ko jiddon chapande jeddi jo chapande jette nay sappo go sappo go chapande jeddi jo chapande jette nay sappo didi sappo didi fedde sa gontone musenga wonbe leedi me dindi cinnibe ndudo talkurle sappo jo lewru october 2016 jaggal ko mi jiddo horeje ministre o ko so bi jehi be jiddo e yimbe le mabbe be kuliti do wattu jono no halay di kala bi fu be tipitiki dun jaggal be jokiti to murtere mabbe de be mi so leb mabbe jabbino di joba katan hala kaldal ka wala ton kasel wattu jono be bi fedde no dirten INTM kanye CNJ be jidi kenya do bomoko do le majjun ko ni faana o do bot fa do to yalla no suka be kani be mirede le gollirde le leedi yalla suka be an kebine ton kedemo kanko no dirte Yakuba Katlew yo kanko secretary general fedde de no dirte INTM de ko sifi do en do facci tango Mamadou Samaseku
l'INTM dans le cadre de
ça INTM ga wattu wadi non le imadira jamen di ngatani hakilo sanne kabar golle suka be bongal mudu lam o bamino adi bamde e golle ko buni ujna jetton suka maɓɓe ɓe ɓeydi ɗum duuɓi yahde e foftere golle ko wiyete retraite hon yeli yontemni won kultiɓe noon wiide ɗum yo hello heɓgol golle sukaɓe min mbihi ɓe ɗo ɗum wona fewi gonga tiɗalla banggal ɓamgol golle sukaɓe yo ɓuuri foof batte jandeji maɓɓe ɗi forata e ko hasindina ko kabaɓe ƴettagol keɓa leydi ndi ɗum yo goto e sababuji ɗi
fedde hannde jokkitade kaldal e kawral ngal batu maɓɓe o timmili oɗo batu hakkillaji pecci ko won holliti wiide kaldal e kawral ngal aɗa wonde e yarde yeeso yogaɓe do kolliti wiide ɗiɗo golleji jaaha yeeso no ɗum wurrino on ɗo wattu fo fedde noddirtede sema nde ɓe kollitiɗe ɓe garta tawelle batu mawɗo kanɗo moɓuɗo ɓiɓɓe leydi ndi fo signiɓe kaldal e kawral ngal fa keɓen famtade gaare keɗe komin e Mamadou Samassi ko min pewni on dow hen
e ley ngal ɗo kawrutal capantati e tatoɓal Ahmed Boutache holliti wiide wonko yaari yeeso jaati banggal golleji talkuɗo jaam e kawral toɓɓere DDR nde woni ɓurde foof huncanede hoore fadde ma ko hollitino wiide ko heddi gollede ko huncande hoore e ley jonte ɗiɗi kerɗanne Ahmed Boutache kanko woni hoorejo CSA
kaalen gonga ko yeehi yeeso ko ana famɗi sanne le batuji ƴaɓɓino ifur ko hanno haale dow muɗum yo kabaru DDR ko hani timmude le jonte ɗiɗi garoje
ɗekalamkoɓe ngaldama ko e hakkillo e wi ministre humanide dewral lasine boore fay so golleji kuncinaɗi hoore ɗi ne pamɗi eɗi jogui nafa
wona batuji ɗi tan hani ƴewede ƴewte sariyaji ɓamaɗi ko nayiri banggal yirwere keɓal oɗo sariya ɓamaɗo le suud assemblée national
ngal ɗo kawrtal capantati e tatoɓal waɗi e wattu musima waɗama banggere hakkunde maniɓe ɗiɗo golleji ɗi wonande leydi mali e wi iyad ag mohammed neɗɗo goto guɓal sima laamu koɓeɓe lutti sariya saabi eɓe ɓama anñaji tawa feɓe martata kumpa yimɓele fedde nde
kanko hoorejo leydi ndi o haali haala naɓude armé o le saha leydi ndi tumbutu gawa kidal kañi e menaka le kaldal e kawral ngal ne wajuɓe sina gueɗe ɗe fo kalda wattu jonomiɗen gonde haldude dow hen min pamray
micitina wiɗe ngal ɗo kawtal nahano latade sababu pelle leydi mali ɗe gaɗa kaldal e dow kala golleji fadde kawrute sesaɗe
jagade janɗe pinengaji le leydi ndi eɗum wondi e nafude woɓɓe sanne noon ɓe kollitiri wiide yimɓele gonduɓe wadde ɗiɗo jaguji ɗo bamako ɗo wattu joni so ɗum nafa oɗo banggue goɗɗo ɗo ɓe kolliti ɗum wawi waddude torraji fa keɓen famtade gaare keɗe ko Ousmane Dikko e Mamadou Samassi ko pewni hen dow hen
ɗe piile janɗe yo le piineji kiɗɗi duppaɗi jaltata e wi golloɓe ɗum noon eɗum hokka nafa ka fa sanne soɓe ɗiɗo pinongaji koccaɗi e dow lawol duppete si janɗe ɗe keɓe yoga e mabɓe dokki taƴaral o golle ana faabaɓe resude jaati e heɓde noɓe gurda keɗoɗen ɓe
jaagu ɗeɗo jande cewɗe ɗe laati sababu keɓal am e darnade ɗum almusaɗɗaji am kewɗi mi e sukaɓe am somi duppi hakke pineji sappo keɓal am na yetto fa ujunaji ɗiɗi
ɗi jandeji rewɓe defoɓe ɓuuri horsinde se e piiliɗi e gaɗa ɗum taggere seɓe nawtoro ley katane mabɓe ɗoɓe defata nawtotoɓe hewɓe ka dokki taƴoral ɗe piile janɗe ana faaboɓe wayde nawtorade yulɓe kewɗe fawarde e heddorade wulare fa defa keɗoɗen ɓe
mine welti sanne ko nawtoromi ɗeɗo janɗe cewɗe ɗe batte ɗeɗo janɗe ɗe buɗunogo e charbon na bilta ndefu am Fatima tawenen nden sowana mi sooda ɓuuri deɓe charbon jande cewɗe ɗe latki sababu lobbo sanne wonande minen defoɓe ɓe
ɗum ɗo wonde noon daraniɓe ha walu yogaɓe kolliti oɗo golle wona ko neni e kolliti golle mum ana bonani ha walu keɗoɗen ɓe
kuteji ɗiɗi dow hawalu woni ko tayka e duppugol pineji gazuji bonɗi jaltata e curkiɗi ndenno bonoɗa muɗum matete fay e kabaru waltere wakkati yo hunde hande haɗeɗe
fanda cellanno docteur en ɗu dokki taƴeral ɗeɗo curkele jalto so pinegaji duppama ana mbawi waddude ñawoji banggal bucce wakkatiji du fafafangoji torro
studio tamani yo faabal laamu leyɗe Suède Danemark Suisse e fedde leyɗe Europe
gra ɗelluɗne les réseau ngaji meɗen ɗi en puɗɗiran ɗo an songoɗo ɓe kollitiri yimɓele joyen kaɓorde kañi en nanni to suudu laamiɗo dogotoror nokku noddirteɗe lele hoy eɗum li laamu an songo wiyam wakkande ɓe jetti to ndenduɓe kaɓɓimoɓe piimo fo yi jaam wakkande ɓe jata ndenduɓe jaadi e moto ngaji ɗiɗɗi koyɗi tati wiyama suudu dogotoror ndudun ɓe cumi ɗum juuruɗe gardan ɗo ɓurem ɗo nokku noddirteɗo Bamba hollitamede ɓe paabirama toon hono kaaki ko yimɓele dogotoro en ɓe kani nawtira toon kañi e jamare johore ley dogotoroje ɗe kaaki ɗi ceno ñorde ana le hen fa yotto yosiyoji kanye e arkillaaji ciuwaadi gaddo do golle fedde o en zende noddito oxfam wonde tonde be gaddi no dango fude jama wudu tinno yaha e ciudu dogotorooji di ciewto yo ko hemudo e ci urude ngardan fa do sando suudu meri wondu tondu be gaddi ton boto mabbe altinere jabbinonde le majju hitaani kande be mbi ko be anni wattude galmu sadaji mabbe dum yaha fa e milliard goto e milliardu tembere chapade jenaay cfa ko be anni nangutul ko nayiru bangal usuruuji dum yaha fa e milliard goto e milliardu temedde di cfa non do kollitiri wiide secret do katten betande do kabaruuji meden di min jooti on sanne hedaade hejjoji amen ka faande kedde hedaade hunnandir onno do e seeda yewtere meden de ana wodi wassalam.